Yo, yo, check it. Mana stinga, look. Yo, ananigotea, nasema tinia jemsani. It's been a minute, ulini sahau kwani. Nimekona kwa teli, congrats, umetoka mbali. Atujabonga miaka tatu, yo, sijiwe ni nani, ha. Wanaseme kijipo, si utu sahau. When you before jeep, mlikuwa mshani sahau. Niko na maninja, they supported anga lao. Kuna vultures, wanangoja ni wape easy way out. Nikiomba kolabo back then, walijificha. Say wana DM, wakitaka ni waficha. Ni blue dick, wana shanga kwani rada ni witcha. Najwa mtasema relax, ndo meanza ujafika. But ni sawa, MCS prezo, but badu wako na powers. Nasikia kiki ni kubwa ni tufiki na nyugawa. Na kamnoko juu kutoma fala. I bet mshaganda mekaliezo viti sana. Sheep, nini dangerous creatures. Sikila mtudunga white ni malaika. Wataku block wakionu naenda kufika mbele yao. Binadamu ni dangerous creatures. Watakata pia mkono yu walisha. Na wakunyanganya juu nataka kujilisha. Wakirusha majini mina warusha verse na mascriptures. How my dangerous creatures, yo. Yo, yo, nani, 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 how my dangerous creatures. Yo, binadamu na make moves chini ya maji watia jina wachanganya. Wali ni dis wakidhani minta guaya. Say nime chill na wapeleka na rada. Na wapatia chest pains ka impeachment ya gashagwa. My best friend singe waimwacha kwa ngori. Until apate uradi ya kanitua kwa story. She na mwaga chai si vitisho. Na reduce sako lini notice ya eviction. Siko wrong kama clock badu ina tick. Na weza make things right nikiwa na watu real. Wame try kuniangusha lakini badu na win. Niko na brains wako na muscles. Tupatane kwa streets, yo. Niaje master tokea twende form. Nimetoka kusacha beta lika stock wa chrome. Homa besta wezi kuitia for me kuna dough. Na ukitry kuliza wana kwambia manzeni God. Nini dangerous creatures. Sikila mtudunga white ni malaika. Wataku block wakionu naenda kufika mbele yao. Binadamu ni dangerous creatures. Watakata pia mkono yu walisha. Na wakunyanganya juu nataka kujilisha. Wakirusha majini mina warusha verse na mascripture. How my dangerous creatures, yeah.
Nimewacheki lakini nawa avoid advice. Mnabonga kwangu nika necessary noise. I made a choice. Nukomboka katja na mepata mtoingo. Mana ifanya 9 to 5. Nkanta futwa nsipo shine. Sina time na daikwele bito na daini decline. So between studio na vitu zingine got to decide. You design na chora ni crime. Buzz ni verified. Nikiwa na stinga kwa ngoma. Man we set the bar high. Na chiki lifestyle na die. Nongeza grind. If it's about the money I can let the beef slide. I'm from the east side. Double tattoos beast. Where I'm from I nothing sweet. Maisha ngumu ime any define, chain breaker. I show the pain love and I use it as motivation to make insane paper. As long as I'm breathing, giving up is a deal breaker. I put believe in myself, no one to trust but the maker. Ni
dangerous creatures. Sikila mtudunga white ni malaika. Wataku block wakionu naenda kufika mbele yao. Binadamu ni dangerous creatures. Watakata pia mkono yu walisha. Na wakunyanganya juu nataka kujilisha. Wakirusha majini mina warusha verse na mascriptures. How my dangerous creatures.
How my dangerous creatures. Yo, yo, nani, nani, nani. How my dangerous creatures. Yo, 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 yo. Binadamu.
Dangerous creatures.